Iyo naipenda yo, iyo ndo alaiki, iyo naipenda yo. I say tin chapa tin chapa tin, kuna king kuna queen, yani kuna mimi alafu kuna nyinyi. Yupi mchawi yupi jini, twende kus twende kas twende Kongo Lubumbashi twende Tanga mpaka Moshi. Lete pass, nipe pass, wanangu mpira pass, dakika fili mbikati. Zuka ukipanda na kuja Jackson, zuka ukipanda na kuja Donien, zuka ukipanda na panda Maruan, zuka ukipanda na panda Subihan. Wananiitaga master, kitengo baba, nisumari chata, kila kona chata, ukonga segelea mpaka keko tia chata. Umshakalaka, master ni master. Iyo ndo alaiki, iyo naipenda yo. Iyo ndo alaiki, iyo naipenda yo. I like it, naipenda. I like it, naipenda yo. I like it, naipenda. I like it, naipenda yo. Iyo no I like it, iyo naipenda yo. Iyo no I like it, iyo naipenda yo. I like it, naipenda. I like it, naipenda yo. I like it, naipenda. I like it, naipenda yo. Mina kumbuka kitamba stianza kuchana, kipindi hiko wanangu ilikuwa noma. Ukinipa mic na ogopa wasichana, kufuta bangi ilikuwa kamalana. Bibi kadekeza, baba katukuza, mjomba karegeza, shangazi kabaluza. Kiwalani Morogoro sante moja metukuza, ndomana mbaka sasa tunafanya miujiza. Zuka ukipanda na kuja Jackson, zuka ukipanda na kuja Donien, zuka ukipanda na panda Maruan, zuka ukipanda na panda Subihan. Wananiitaga master, kitengo baba, misumari chata, kila kona chata, ukonga segelea mpaka keko tia chata. Umshakalaka, master ni master. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. I like it, naipenda. I like it, naipenda yo. I like it, naipenda. I like it, naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it, iyo naipenda yo. I like it, naipenda. I like it, naipenda yo. I like it, naipenda. I like it, naipenda yo. Master, 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 gang, 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 gang. Do licky body, gang, 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 gang. Miss my time, gang, 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 gang. Twit! Gwang, when he master, gang, 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 gang. Master, ni master. Child, ni master. You just say gangster. Chaff, what up? Upanda zero, upanda zero, upanda zero. Tin, tapa, tin, tapa, tin.